rush room.
Naruka kwanja na wana
panda, panda, panda.
Kwenye chati na panda kama designer. Nagunga na wana, na preach peace na wana. Nagunga glass na wana, nagunga kali na wana. Tafuta chako pangi usipangiwe. Leta udananda chunga sana usidandiwe. I'm the best rapper, usiadithiwe. I'm cursed, I'm on my legacy way. Sisi ni sawa na taa, maisha yatakukata. Na wewe unataka kung'aa, kaza zisake chapa. Kabla hajazima yota, shake. Wengine wana pesa bala, wengine wana kufa na njaa. Amsha ubongo yumba, pambana usikate tamaa. Kuzaliwa na kufa maskini kata. Mimi ni mtoto wa Uswazi na Uswahili wangu. Wewe ni mtoto wa Kishua na Ushua wako. Wezi kumuona chura na Ushua wako. Ila kwetu kuna chura na dab yako ra.
Nalana, marapu wako wako hoi pumzi ndogo kwenye kona na wabana. Tashika dabu atakoma, wakini kuta na jichoma. Nikiwa high, nikiwa nduki, juwe kina jofata ni noma. Money, 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 you know I be kidding them. Marapu wako wako wapi wale tabi killing them. Kamu you is country wheezy man, wapuzi puzi si wataki man. Makuzi kuzi chenye chinja man, nataka pesa mchuzi mchuzi believe that. Money time no drama, usini you is sana. Look at me, what you see, that's it. Osama, sina time ya kubishana. Lugha yetu si bugana. Real quick, real talk, work work, Rihanna. Styles out kujisifu tu, wezo wow bado mdogo. I swear in the name of Yesu Kristu, wasijisitake bifu. Hini dinji zaidi ya noma, na chana mpaka na washona. Ukini ono juu umekutana na noma.
Hey, hey, na lana, tunu, 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 na lana.